mshtaki. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Akaiondoa
This is our declaration. Hakuna deni.